Okay, so we're going to talk about what is the gospel.
Na tunataka kuongelea nini injili.
Louder.
Louder.
We're told that Jesus preached the gospel of the kingdom of God.
Yesu alihubiria kuhusu ya neno la Mungu.
So the word gospel, it means good news.
Neno injili ni kusema habari njema.
And that means that Jesus told people about a wonderful time that was going to come here on the earth.
Na Yesu alieleza watu kuhusu muda mzuri ambao utakuja hapa duniani.
But Paul says in Galatians that the gospel was preached to Abraham.
Lakini Paulo alisema kuhusu ya Abraham.
Yeah, to Abraham. Yeah. So if we can understand what God told Abraham,
kama tunaelewa vizuri nini Mungu alimwambia Abraham,
we can understand what is the gospel.
Na tutaelewa vizuri nini injili.
So if you go back to Genesis,
kama tunarudia kwa mwanzo,
maybe Innocent can read it. Let's read from Genesis chapter 17.
Na tuende tusome kitabu cha Mwanzo sura yake ya 17.
Let's read from Genesis 17, verses 7 and 8.
Na tuende tusome sura yake ya 17, verse yake ya...
Jali?
7 and 8.
Yeah. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi, en leur génération pour être une alliance perpétuelle, afin que je sois ton Dieu, à toi et à ta semence après toi. Et je te donne, et à ta semence après toi, le pays de ton séjournement, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Et Dieu leur dit à Abraham, et toi, tu garderas mon alliance, et ta semence après toi, en leur génération.
Amen. Merci. So,
may I get this way?
Please.
Okay. Mwanzo 17, kuanzia 7 hadi 8. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe, na uzao wako baada yako, na kizazi chao, kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako inchi hii unayoikaa ugeni, inchi yote ya Kanaani, kuwa miliki ya milele, nami nitakuwa Mungu wao.
Thank you. So God promised Abraham that he would give him and his son the land of Israel forever.
Mungu anamwahidia Abraham kwamba ataenda kumpatia hii dunia kwa yeye na vizazi vyake.
So the idea of everlasting life began right back there in the Old Testament.
Na kwa hiyo maisha marefu ilianzia kuanzia kwa kitabu au agano la kale.
And so God said that Abraham would live and his family would live forever here on the earth.
Na Biblia inasema kwamba Abraham na kizazi chake wataishi kwa miaka mingi au kwa milele hapa chini ya jua au duniani.
So he didn't promise them that they would go to heaven. He told them they would live forever here on the earth.
Hakuambia kwamba wataenda mbinguni, lakini aliwaambia wataishi hapa duniani.
And so let's go on to chapter 22, Genesis 22.
Na tukienda kwa sura yake 22,
verses 17 and 18.
Na kwa mstari wake wa 17 mpaka 18.
Genesis 22, verses 17 and 18.
Mwanzo sura yake 22, verse ya 17 hadi 18.
Tunasoma katika Kiswahili. Katika kubariki, nitakubariki. Na katika kuzidisha, nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani. Na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu.
Je te bénirai.
So he told him that his son was going to be many. He was going to have a big family, as many as the stars in the sky.
Na akawaambia sema mtoto wake atakuwa na watoto wengi na watakuwa wengi kama vile nyota ya angani.
And that they would be blessed, they would have blessing.
Na watakuwa na baraka au watabarikiwa.
Now the way to understand the Bible is to see how the Bible quotes verses like this in the New Testament and how it explains them.
Njia ya kuelewa Biblia ni njia kwamba namna gani yale mambo yanaelezwa kupitia Agano Jipya.
Let's look at Acts chapter 3, Acts of the Apostles chapter 3.
Tukiangalia Matendo ya Mitume sura ya 3.
Acts 3, let's read verse 25 and 26.
Tukisoma mstari wa 25 hadi 26.
Anasema hivi: ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenu akimwambia Ibrahimu, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake.
Okay, later. We are having a meeting. Later.
Okay.
So, the blessing there is the blessing of forgiveness of sins.
Na baraka pale inaonyesha kwamba ni baraka ya kusamehewa dhambi.
And the special son of Abraham is Jesus.
Na mtoto wa pekee au wa pekee wa Abraham ni Yesu Kristo.
Now, if you can find Galatians chapter 3.
Na tukiangalia wa Galatia sura ya 3.
Well, let's read Galatians chapter 3 verse 8.
Tukisoma wa Galatia sura ya 3 na mstari wake wa 8.
Na andiko, kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, nilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa.
Thank you. So the gospel was preached to Abraham.
Na injili hapa inahubiria kuhusu Abrahamu.
Right, verse 16.
Na sura yake ya 16 mstari chapter 3
basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake, hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yani Kristo.
Thank you. So then, the great son of Abraham that was promised to Abraham is Jesus.
Mtoto mkubwa wa Abrahamu au hadi Abrahamu ni huyo Yesu.
But God had promised Abraham that his one son would become many as the stars in the sky.
Na Mungu alimwaahidia Abrahamu kwamba mtoto mmoja atakuwa na kizazi kingi na watakuwa kama nyota ya angani.
And so, how is this to happen? How can that one man, Jesus, become many?
Na hiyo itafikiaje mtu mmoja kama Yesu awe wengi?
Let's read from verse 26 to verse 29.
Tende tusome mstari wa 26 hadi 28.
Kwa kuwa ninyi nyote mumekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mumemfaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani. Hapana mtumwa wala huru. Maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ahadi.
Thank you. So then, if we are baptized into Christ,
kama tunabatiziwa ndani ya Yesu,
everything that was true of Jesus becomes true of us.
Na yale yote iko kweli kwa Yesu yanakuwa kweli kwa sisi.
If he was the son of Abraham, then so are we.
Na kama alikuwa mtoto wa Abraham ni kwa yeye.
And that means that all the things that were promised to Abraham and his son are promised to us if we are baptized.
Na kama kwa yale yote yalikuwa ahadi kwa Ibrahimu na kwa watoto wake au Yesu, yale nayo yanakuwa ahadi kwetu sisi.
You notice it says they were baptized into Christ. Sorry, we must be baptized into Christ.
Na inasemewa kwamba tunapaswa kubatiziwa kupitia Yesu Kristo au ndani ya Yesu Kristo.
Into Christ. It means
ndani ya Yesu.
We are somehow inside Jesus.
Inaonesha kwamba kuwa ndani kama vile kuwa ndani ya Yesu Kristo.
Now we might think who am I?
Tujiulize kwanza sisi ni wanani? Au mimi ni nani?
I'm not so beautiful, I'm not so rich, I'm not such a wonderful person, I'm a sinner, I'm not very strong spiritually, I'm weak.
Sasa zingine unaweza kusema mimi sio mzuri, sionekani vizuri, sina na pesa, sina niko maskini, sio kwa hali ya kiroho, mimi niko mbovu, niko mregevu.
But if we are in Christ, then God looks at us as if we are as good as Jesus.
Na kama tuko ndani ya Yesu Kristo, Mungu anatuona kwa vile vile anamuona Yesu.
And that's why we can feel good about being alive.
Na njo kwa maana tunajisikia kuwa na furaha wakati tuko na tukingali tunaishi.
Because God looks at us and thinks, wow, that's Duncan, that's Gerard, that's Innocent, that's Stanley. Wow, they're wonderful, they're beautiful.
Na njo maana wakati Mungu anatuona nasema yule ni Gerard, yule ni Innocent, wale weko vizuri.
Nelson Mandela said something like, you may think, who am I to be beautiful, to be famous, but who are you not to be? You can be.
Na wengine wanaweza kusema sema sasa Mandela anasema mimi niko mzuri, niko famous, watu wananijua sana, na wewe unaweza kuwa hivyo.
So then, why do people get depressed? Why do they drink? Why do they do bad things? It's because they feel very bad about themselves. Because they feel, I am nobody, I am nothing.
Na kuna wengine wanakunywa, wanafanya mabaya ni kwa sababu wanajijua wenyewe, kwa sababu mimi siko kitu au mimi niko mbaya.
But even if we are nobody in this world, in the eyes of God, we really are very important.
Kama sisi tunajiona kwamba hatuna kitu kwa maisha hapa, lakini kwa mbele ya Mungu anatuona kama sisi tuko wa maana.
And this whole thing is possible because Jesus was our representative.
Na yale yote yanakuwa kunahakikishiwa kwa sababu Yesu ndio ambaye anatu represent.
He was like us.
Na yeye alikuwa kama sisi.
He had our human nature.
Na yeye alikuwa na mwili kama ambao tunao.
You see that God told Abraham, one day you will have a son, and that son is going to be Jesus.
Na Mungu alimwambia Abraham kwamba siku moja utakuwa na mtoto, na ule mtoto atakuwa ni huyo Yesu Kristo.
And God said the same to David. He said, you will have a son, a descendant, one day, and I will be his father, and he will be my son.
Na Mungu alimwambia hata Daudi ya kwamba siku moja utakuwa na mtoto kupitia kizazi chako, na mimi nitakuwa baba yake.
So then, Jesus was the son of God because he didn't have a physical father. But he was the descendant of Abraham and David because Mary was an ordinary woman.
Na Yesu Kristu ni mtoto au kizazi kia kwa sababu akuwa tuna baba ambaye ana mwili kama sisi lakini ni anatokea kwa Mariamu kama savile bikira.
So then Jesus didn't physically exist before he was born.
Na Yesu akuishi tu kuanzia wakati alizaliwa.
He was only in the mind of God, in the plan of God.
Lakini yeye alikuwepo kupitia hekima ya Mungu na kupitia plani ya Mungu.
But he was born, he began inside Mary.
Lakini alizaliwa na alianzia kupitia ndani ya Maria.
You remember how the angel appeared and said to Mary, "You are going to conceive inside you."
Na unakumbuka wakati malaika alienda kumtokelea Maria kwamba wewe utakuwa na mimba ndani yako mtakuwa kitu.
So Jesus began physically inside Mary.
Na Yesu alianza kimwili ndani ya Mariamu.
Now, if we have a look at Hebrews chapter 2.
Tukisoma Waibrania sura yake ya pili.
Hebrews chapter 2.
Waibrania sura ya pili.
And let's read from verse 14 to verse 18.
Na tukisoma mstari wa 14 hadi mstari wa 18.
This is all about the nature of Jesus and how he was really like us.
Na Sura ya pili, mstari wa 14 hadi 18. Na yale anazungumzia tu kimwili kia Yesu, au hali ya Yesu kimwili.
Waibrania sura ya kwanza.
Ya pili.
Sura ya pili.
Mstari wa 14 hadi 18.
Soma. Basi, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye nayo vivyo hivyo, alishiriki yayo hayo ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi, awaache huru wale ambao pamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa.
To the end.
Maana ni hakika hatwai asili ya malaika, ila atwaa asili ya mzao wa Ibrahimu. Hicho ilimpasa kufananishwa na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wao wanaojaribiwa.
Thank you. So then, Jesus was tempted and
Yesu alijaribiwa.
When we have a temptation, we have a choice to the right or to the left.
Wakati unakuwa na majaribu, tunakuwa na hiyo hatua ya kuamua au kwenda kuume au kushoto.
To sin or to be righteous.
Kuzambi au kuwa kutakatifu.
So Jesus had the possibility of sinning.
Na Yesu alikuwa na hiyo mike alikuwa na hiyo kazi ya kufanya hiyo zambi.
Now he didn't sin.
Lakini akufanya zambi.
But he could have sinned.
Lakini angefanya zambi.
And because of that, therefore God is willing to forgive us because of him.
Na kwa hiyo ye Mungu anaenda kutusamehea kupitia Yesu Kristo.
So this is why Jesus is not God himself.
Na kwa hiyo njoo inaonyesha kwamba Yesu sio kama sio Mungu peke yake.
It says in verse 16 he was not an angel even. He was one of us.
Na anasema kwa hiyo verse yake ya 16 au 16 kwamba hakuwa hata malaika.
So then the Jehovah's Witness idea that Jesus was an angel, this is not right.
Na kama wao na mafikiri au akili kwamba Yesu alikuwa malaika, hiyo haiko kweli.
And it says in verse 18 that it's exactly because Jesus was like us and was tempted that he is able to help us when we are tempted.
Na yale ndio maana inaonyesha kwamba Yesu alikuwa kama sisi, lakini ana hiyo uwezo ya kutusaidia.
So then when we're tempted and we have the choice.
Na wakati tunapata hiyo majaribu, tuna hiyo uamuzi.
To do right or to do wrong.
Kufanya mabaya au kufanya mazuri.
We can remember Jesus.
Tunaweza kumbuka juu ya Yesu Kristo.
And we can know that he really had all our temptations.
Na tukiona alikuwa na majaribu mengi sana.
But he didn't sin.
Lakini hakufanya dhambi.
And he is there wanting to help us. He looks down from heaven and sees us in our situation and he wants to help us.
Na ile tunapaswa kuangalia ile kwa sababu alitoka huko mbinguni kuja hapa chini duniani juu ya kutusaidia.
Because he remembers what it was like to be human.
Lakini na yeye alikuwa anapenda kuwa kama sisi si vile wa binadamu.
Now let's read chapter 4 verses 15 and 16. Hebrews chapter 4 verses 15 and 16.
Na tukienda kusema tena hiyo Waebrania sura yake ya 4 verse yake au mstari wa 15 hadi 16.
Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji.
Thank you.
Santa.
So we can come confidently to God when we pray. Why? Because Jesus was of our nature.
Na tunaweza kufikiria kweli kwa Mungu au kuja kwa Mungu kupitia maombi.
So then Jesus exactly knows our feelings.
Na Yesu kweli alikuwa anajua ambayo gisi tunakuwa tunasikia au kusikia maumivu.
So sometimes we feel that nobody quite understands me. Nobody on this earth exactly understands how I feel.
Na kwa muda mwingine tunakuwa tunawazia kwamba hakuna mtu ambaye anatuelewa gisi ambayo gisi sisi tuko. Na hakuna mtu wote anayesikia gisi ambayo mimi nasikia.
Nobody really knows what it feels like to have had my experience of life.
Na hakuna mtu mwenyewe ananielewa kweli kupitia gisi maisha yangu yanaendelea.
And that's true.
Hiyo ni kweli.
But there is somebody in heaven, that is Jesus, who does exactly know how we feel.
Na kuna mtu mmoja ambaye kwa mbinguni yeye anaelewa gisi ambayo sisi tunaishi.
And so man is not alone. You are not alone. I am not alone.
Na mtu haiko peke yake, na mimi siko peke yake, au wewe una peke yako.
And we've all, I think, felt that loneliness.
Na kwa yote siwazie kwa hiyo kuwa upeke.
Doesn't matter whether you have big family or no family, all the same, you feel that loneliness.
Haiangalie kuwa na familia mkubwa, jamaa nini, lakini hiyo hali ya upeke mtu anakuwa anajisikia.
But God, through Jesus, is with us because of the way it all worked out, that Jesus was a unique person. He had all of our personal temptations and feelings.
Na Yesu eko pamoja na sisi na kupiti ni mtu mmoja tu yeye ambaye alikuwa tamte kama si vile au kujaribio.
So this is why I think it's important to understand that Jesus was not God himself.
Na yale yanaonesha kwamba au yanatufungulia zaidi kuonesha kwamba Yesu sio Mungu peke yake au Mungu Baba.
And the idea of the Trinity is not right.
Na yale mambo ya kwamba Mungu utatu sio mambo ya kweli.
So then this is why we need to be baptized into the real Jesus.
Na ndio maana tunapaswa kubatiziwa kwa Yesu wa kweli.
Because we believe that he really is there in heaven. He's really there.
Na tuna hiyo tumaini ya kwamba yeye yuko hapo ndani mbinguni.
And that he really is going to come back.
Na kwa kweli atarudia.
And that we really can connect ourselves with him.
Na sisi tuko pamoja naye.
And that therefore we really will be saved.
Na kwa hiyo kweli tutaokolewa.
That okay, we're going to die.
Kwa kweli tutakufa.
But because we are one with Jesus.
Na kama tuko sisi pamoja na Yesu.
His death becomes our death.
Na kufa kwake inakuwa kufa kwetu.
And his resurrection becomes our resurrection.
Na kufufuka kwake na sisi vile vile tunafufuka pamoja.
And so although we will be unconscious after we die,
hata kama sisi hatutakuwa na huo ufahamu baada ya kufa,
when Jesus comes back,
wakati Yesu atarudia,
we will be resurrected.
Na sisi tutafufuka.
And we will live forever in God's kingdom.
Na sisi tutaishi kwa milele chini ya uongozaji wa Mungu kwa milele.
Now, this is not just a nice idea.
Hiyo haiko tu akili nzuri kabisa.
This is actually really going to happen.
Lakini hiyo ni mambo ambayo yatapitikana.
And I came here to help you be baptized into Jesus.
Mimi nilikuja hapa kuwasaidia ili mupate kubatiziwa ndani ya Yesu Kristo.
Quite simply, for no other reason than that I believe this is true.
Na kuna akie ili yengine au rezo yengine, lakini ni hiyo minamini ya kwamba hiyo ndio ukweli.
And so this affects our lives now.
Na hiyo inatugusa kwa maisha zaidi yetu.
When you think about eternal life,
unajiwazia je juu ya maisha ya milele?
It's of course very hard to imagine.
Ni kitu kimoja kigumu kwa mtu kufikiria.
Maybe you can liken it to a long, long, long line, or a long, long piece of string or wool that goes on and on and on and on and on.
Kwa sababu na saa zingine unawazia ni sabre kamba au line moja mrefu, 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 mrefu kabisa.
That it will go on and on. And so, if this is true, that I'm going to live forever and you're going to live forever, then this life is like a few millimeters compared to this long, long, long line.
Na kama unaamini kweli ya kamba utaishi kwa milele, kwa maisha ambayo tuko nayo, ni kama mamilimita kidogo tuki compare kufuatana na hiyo maisha marefu ni kidogo sana.
And so all that we suffer now, as Paul says, is nothing compared to that life that is to come.
Hata kama tunateseka leo haipinganishi kwamba na yale maisha ambayo tutakuwa tunaishi kesho, maisha mazuri.
Now, of course, everybody wants to have a nice life now and also the everlasting life in the kingdom.
Yeah, kila mtu anapendelea kuwa na maisha mazuri na kuwa na maisha hiyo ya milele ndani ya unani ya Mungu.
But it can't be like that. God is using this life to prepare us.
Na Mungu anatumia maisha ambayo tunaishi juu ya kutuandaa kwa hiyo maisha ya kesho.
And it's not surprising that we suffer in this life.
Na hiyo haiko ya kusangazisha kabisa kwa sababu gani tunateseka kwa hii maisha.
We may think that it's only poor people that suffer.
Kwa sasa zingine tunawazia tu ni watu ambao wa maskini njo ambao wanateseka.
But you know there are rich people who commit suicide because they're so unhappy with their lives.
Na kuna watu ambao wana franga nyingi au matajiri wanajiua peke yao kwa sababu wana hawajisikii vizuri kwa maisha yao. Ni watu ambao wanajikuta kuteseka maisha yao. Hawana furaha na maisha yao.
And so because of that, I'm surprised God doesn't say, okay, Duncan, you're going to live forever, right? Well, just for this life, I'll cut your arms off, cut your legs off, and, well, that's okay, isn't it? You can suffer just a little bit, can't you?
Sijue kama Mungu anaweza kutuambia mimi naweza kukata mikono nini kwa sababu utaishi miaka milele, basi acha ni kukatikate mikono na uteseke.
But he doesn't. In fact, he's very gracious and he's very kind to us.
Lakini afanye hivyo kwa sababu ni Mungu wa mapendo, ni Mungu ambayo ana hiyo huruma ndani mwake.
And if we're going to live forever, if I'm going to live forever and my brother here is going to live forever.
Na kama mimi nitaenda kuishi milele na ndugu yangu hapa ataenda kuishi milele.
That affects the quality of my relationship with him.
Na yale yanaonesha kwamba kitu gani ambayo kinatuunga sisi au kati ya sisi wawili.
We're going to stay in contact with each other.
Na tutaenda kuelewa kabisa kitu ambayo kinatuunga.
We're going to know that I'm going to live forever with this man or this woman.
Na mimi nitaenda kuelewa kwamba nitaenda kuishi na huyu milele au na mtu mwingine.
Whereas all the people in the world who are not in Christ, they live, they exist like animals and they die. And that's the end of them.
Yeah, na kuna watu wengine wanaishi sana au kama sasa vile nyama wanaishi lakini mwisho wake tu watakufa.
And so there is a very clear difference between the believer in Christ and the world in which we live.
Kuna watu au kuna tofauti ya wale watu wanaamini Yesu Kristo na watu ambao wanaishi hapa chini ya jua au duniani.
And we have a completely different direction. They have no direction. They just have this life to live, but we have the everlasting life in front of us.
Na tunaachana elekeo kwa sababu wao hawana na elekeo njema na sisi tuna hiyo elekeo ya kuwa na maisha mengi au ya milele.
And that's why we try as far as we can to fill our minds now with the kind of things we're going to be thinking about forever.
Na ndio maana kwa maana tunaenda kuelewa kwa hiyo vitu ya kwamba kuishi milele.
That's why we encourage people to read the Bible every day.
Na ndio kwa maana hiyo tunasukuma watu au kuwasitiza kusoma Biblia siku zote.
And to think about what we read.
Na kuwaza kabisa kwa hiyo ambayo tuko naisoma kila siku.
To think, well, maybe to take one verse and think about it in the day.
Kuchukua mstari mmoja na kuwaza kabisa kwa hiyo verse ambayo inatueleza ndani ya Biblia.
Because if we're going to be concerned with God and the things of God forever, well, we should love them in this life.
Na wakati sisi kama tunafikiria kwa kuishi au kuishi ndani ya Mungu kwa maisha ya milele tunapasha kweli kujiweka kwa hiyo maneno yake.
And so as we walk down the road,
kwa vile tulikuwa natembea,
at the back of our mind there should be some verse from God, something going on in our mind about God and the kingdom and Jesus.
Yeah, wakati tu mwingine wakati tuko natembea kuna pasha kwa vitu vingine viko ndani ya akili yetu kuhusu Mungu. Mavesi ya Mungu yako ndani yetu, maneno ya Mungu yako ndani, kuwaze kuhusu ya hiyo maisha ya kesho.
Whereas the person who hasn't got that hope, they walk down the street thinking about nothing particular.
Na watu ambao hawana natumaini, wakati wanatembea tu barabarani, wanawaza tu vitu vingine, hawana na hiyo tumaini basi.
They think that man's got a, he's got a red hat. That woman's wearing a blue dress. That's all they see, humanly speaking.
Na wakati kwa hekima yao, kuna hiyo tumawaza kusema, uyu ni mzuri, uyu anavala manguo sijue ya nekundu nini. Akili yao inajaa tu na vitu kama hivyo.
But if we believe that in heaven there is the Lord Jesus Christ who died for me, resurrected for me, and that he will come again and I will live forever with him, this should fill our minds.
Na kama tunakuwa na hiyo akili au mawazo kusema kulikuwa mtu ambaye alikufa juu yangu, Yesu eko huko mbinguni, atarudia na tutaishi naye milele, na hayo njoo yanapasha kujaa hekima yetu au akili yetu.